waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Pauline Hanson ayaa difaacday natiijadii xisbigeeda ee doorashadii West Australia, iyadoo ku dooday in warbaahintu been ay ka sheegtay natiijada. Senator Hanson ayaa ku adkaysanaysa in xisbigeeda One Nation ay weli ku guulaysan karaan kuraas, iyadoo sidoo kale sheegtay in xisbigeedu guul gaaray maadaama bay tiri uu yahay mid ku cusub siyaasadda West Australia.
We had no structure in the state whatsoever. We've only just got our party registered. We've got 50 candidates to stand.
Wax maamula oo nooga dhisnaa gobolkan ma jiro haba yaraatee. Mar dhow ayaan xataa xisbiga diiwaan gelinay oo ka diiwaan gelinay gobolka. Waxaa noo taagnaa 50 musharax. Marka inaannu helno natiijadan, waa mid runtii aad u fiican, aad baana ugu faraxsanahay. Waxayse u muuqataa in One Nation ay ku guul daraysatay inay wax kureysa ka hesho aqalka hoose ee baarlamaanka West Australia. Tirinta codadka ayaa weli socda aqalka sare, halkaas oo ay u muuqato in One Nation laga yaabo inay hal ama laba kursi ka heli karto. Guushii ballaarnayd ee Laybarka sabtidii ayaa dhalisay su'aalo la xiriira heshiis codadka door bidida oo muran badan dhaliyay oo dhex maray One Nation iyo xisbiga Liberaalka, taasoo ay dhici karta baa layidhi in labada xisbiba uu dhaawac ka soo gaaray. Ken Wyatt oo ah wasiirka xanaanada dadka da'da ayaa sheegay in xisbigiisu natiijadan cashar ka baran doono.
We've got to carefully consider who it is that we enter into arrangements with, the preference flows and it being consistent with the liberal principles.
Waa inaan si taxadar ku jira uga fakarno cidda aan heshiiska la galayno, iyo weliba halka codadka door bididu ay aadayaan. Waxayna ahayd wax weligeed ahayd mid waafaqsan mabaadiideenna, sababtoo ah waa lagama maarmaan inaannu hubinno in sida aan u fakarno iyo waddada dowladdu qaadayso aysan noqon mid koox kale ay dhaawici karto. Asbuucyadii u dambeeyey ee ololaha doorashada West Australia ayaa waxaa hareeyay muran ku saabsanaa codadka doorbidida ama waxa loo yaqaano preferenciga. Liberaalka ayaa codadka doorbidida siiyey One Nation iyagoo ka bootiyey xisbiga ay caadiyan isbahaysiga yihiin ee Nationalka. Qasnajiga dowladda federaalk Scott Morrison ayaa sheegay in arrimo u gaara gobolka West Australia codbixiyaasha oo ka daalay, buu yiri hoggaankii Premier Colin Barnett oo talada hayay in ka badan 8 sano ay sabab u ahaayeen natiijada ee aysan shaqo ku lahayn heshiiskii liberaalku la galay One Nation.
Honestly, if people think that's the reason that Western Australian state government lost the election on the weekend, I think they're kidding themselves. I mean, we lost it, we'd been in there for some time and
haddaan runta ay nii sheego, haddii dadku ay isleeyihiin sababtaas ayaa dowladda West Australia ay doorashadii looga adkaaday, been bay isu sheegayaan. Waana looga adkaaday doorashada waqti dheer ayaanan talada haynay. Arrimaha gobolka gudihiisa ayayna codbixiyaashu go'aankaas ku gaareen. Scott Morrison iyo ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa aad u rabay inay kala saaraan natiijada doorashada gobolka West Australia iyo waxqabadka dowladda isbahaysiga ee federaalka. Laakiin hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa sheegay in Colin Barnett loo ciqaabay kadib markuu dowladda Turnbull ku taageeray go'aankii guddiga arrimaha shaqadu uu ku jareeyey gunnooyinka ay qaataan dadka shaqeeya axadaha ee loo yaqaano penalty rate-ka.
The federal government saying that it's got nothing to do with them. It was a great result for West Australian Labor and I unhesitatingly
dowladda federaalka waxay leedahay anagu shaqo kuma lihin. Natiijo wanaagsan ayay u ahayd Labor-ka West Australia, waxaana u hambalyeynayaa oo guusha siinayaa Mark McGowan. Laakiin waxaan doonayaa inaan tilmaamo in Colin Barnett iyo Malcolm Turnbull ay labadii asbuuc ee u dambeeyay ee doorashada West Australia ay taageereen jaridda gunnooyinka, waxaana hubaa intaasi saameyn ay yeelatay. Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.